Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku cyemezo giherutse gufatwa na Ministeri y'Uburezi mu Rwanda. Abashinzwe uburezi bemeza ko icyo cyemezo kigamije kureshyeshya amashuri yose ya leta nayo ifasha. Ikiganiro kirambuye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muragikurikira mu kanya kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi no ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi, mu gihe rero dutegereje ko twongera gufungurirwa imirongo ya FM. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Abakomeje rero kutugaragariza ko mubabajwe nuko internet yahagaritswe muri Congo, mukaba mutakibasha kudukurikira kuri urwo rubuga, mwihangane, ishobora kuba igiye gufungurwa. Tubibutse kandi ko mushobora kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese kuri radio yanyu ikiganiro muri isanga. Nkuko nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku buryo bushya leta y'u Rwanda yashyizeho bwo gushyira abanyeshuri mu bigo bazigamo. Ni icyemezo cyafashwe ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka ushize 2018, cyafashwe na Ministeri y'Uburezi. Abanyeshuri bari basanzwe bashyirwa mu bigo n'abayobozi bayo mashuri. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Dr. Irene Ndayambaje, arabaha rero ibisobanuro mwifuza kuri iki cyemezo. Reka rero twakire umutumirwa wacu ntabatindiye, Bwana Ndayambaje, muraho neza, murakomeye.
Muraho cyane.
Umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kunamwe.
Ye, ikaze kandi kuri Radio Ijwi rya Amerika, nkaba ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'iyi radio. Guhera rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 dutangiye, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza uburezi mu Rwanda, guteza imbere uburezi mu Rwanda, REB cyangwa REB, ikigo mubereye umuyobozi mukuru nicyo cyahawe inshingano zo gushyira abanyeshuri mu myanya. Mu gutangira mwatubwira intego Ministeri y'Uburezi yari ifite mu gufata iki cyemezo.
Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mubizi, ikintu kimwe Leta y'u Rwanda ishyize imbere mu guha amahirwe amwe abana b'Abanyarwanda, aho nyuma y'urugendo rurerure twagenze rwo gushyira abana mu mashuri no kubashishikariza kumenya agaciro k'ishuri ndetse banahabwa amashuri bagomba kwigamo, hageze igihe noneho kugira ngo ireme ry'uburezi ribe rimwe mu mashuri yose. Aho rero niho Minisiteri y'Uburezi yavuze iti nta mpamvu yo gusumbanya amashuri nataragira ibipimo byo hejuru mu bijyanye n'ibikoresho, ayo mashuri ashyigikirwe ahabwe n'ibindi byangombwa byose kugira ngo nayo ayo mashuri ashobore gutanga uburezi bwifuzwa hano iwacu mu Rwanda. Aho rero niho hashingiye mu by'ukuri bavuga bati ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda nicyo kigiye kujya gishyira mu myanya abanyeshuri, aho noneho tugiye kujya ndetse twanatangiye kwifashisha inkingi eshatu. Iya mbere ni uko abanyeshuri bagenda bitwara mu bizamini. Icya kabiri, uburyo abanyeshuri bitegura gukora ibizamini bya leta bagira ubusabe. Umunyeshuri akavuga ati ndifuza ko nyuma y'iki cyiciro, ndavuga wenda gisoza amashuri abanza agana amashuri yisumbuye, ati ndifuza kuziga mu kigo iki n'iki, iyo arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye agomba kuzakomeza mu cyiciro cya kabiri, akavuga ati ndashaka no kuzajya muri combination iyi n'iyi. Urumvikana ko ubwo busabe nabwo ni inkingi ya kabiri tugomba kwitaho. Iya gatatu noneho ni ukuvuga ngo ni hehe hari imyanya. Urumva ko ushobora kuba waratsinze, utsinda ku gipimo runaka, ushobora kuba warasabye ikigo runaka, ariko noneho hari n'ahantu hari imyanya. Noneho kuba rero tugomba kwita kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo hari imyanya, imyanya iri mu mashuri yose. Hari ya yandi yari asanzwe azwi cyane, hari nayo ngayo yubatswe mu gihe cy'uburezi bw'imyaka 9 na 12, kandi nayo mashuri nayo nk'uko tuyavuga agomba guhabwa imbaraga. Birumvikana ko rero mu by'ukuri niba amashuri agomba guhabwa imbaraga, niba ayo mashuri yishyurirwa icyo nakwita abarezi, abarezi buriya mu mashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta bishyurwa na leta 100%, niba ayo mashuri agenerwa imfashanyigisho n'integanyigisho, hageze igihe nayo kugira ngo rero ahabwe noneho n'abanyeshuri mu buryo bungana. Aho y'abanyeshuri navuga baramenyere kujya mu mashuri yayandi amaze imyaka myinshi, birumvikana ko burya iyo mugiye mu ishuri muri abanyeshuri b'abahanga gusa, n'icyo kigo burya ntabwo gikora cyane, ntabwo kivunika, ahubwo n'ubundi kigo yakomeza n'andi magambo kitwa kari cya mbere kandi kidakora cyane. Mu gihe hari ishuri wenda ryaba yakiraga mu myaka yashize abana batatsindiye ku gipimo cyo hejuru, bikakomeza kugaragara mu ya nyuma, kandi mu by'ukuri biturutse yuko wenda n'abanyeshuri yakira ari abanyeshuri badashoboye cyane. Iyo kiba kigeze rero kugira ngo nabo abanyeshuri badatsinda ku gipimo cyo hejuru bahabwe ya mashuri yamye mu mitwe y'abantu cyangwa abantu baramenyereye, kugira ngo ayo mashuri nayo ahabwe umukoro wo kuvuga ngo noneho niba tubahaye abanyeshuri bo mu byiciro bitandukanye bafasha mute kugira ngo mugume mutsindishe za kwijana. Hanyuma ayo mashuri se wenda atarubaka izina cyane, iyo tubahaye abanyeshuri batsinze ku gipimo kiringane n'icyo hejuru, ni gute mubafasha namwe mugakora iyo bwabwa kugira ngo batasubire inyuma? Aho ngaho rero mu rugendo kugira ngo amashuri yose afatwe kimwe, aho ngaho byavuye kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kureberera uburezi bw'u Rwanda, tudavuga ngo turavangura amashuri kandi yose ari aya leta cyangwa se afatwa na leta, baba guti iby'ibanze byose bigomba kuba kimwe. Muri make icyo twakwita mu cyongereza ngo input zahagombye kuba zimwe, hanyuma abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarezi bakatwereka icyo bashoboye noneho.
Muravuga muti ni uguha amahirwe angana abanyeshuri b'abanyarwanda, abana b'abanyarwanda. Hari utwandikiye kuri Facebook abaza ati, yitwa Jean d'Amour Ndikumana abaza ati, ese abanyeshuri barangije tronc commun bo bazashyirwa mu bigo ryari, cyangwa se baziga mu bigo basabye buzuza amafishi yo gukora ikizami cya leta?
Aho ngaho namusubiza yuko uyu mwaka dusoje w'amashuri ya 2018 nabo wabayemo impinduka zikomeye, aho uburyo bwo kwandika abanyeshuri bazakora ibizamini ndetse no kugira ngo bandike amakuru y'ibyo bashaka kuziga mu myaka ikurikira byagiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Birumvikana ko nta fishi rero bigeze buzuza, ndetse natwe uburyo bwo gutangaza amanota yabo ndetse n'ibigo bagomba kwigamo twakoresheje ikoranabuhanga. Ubu ngubu tuvugana kugira ngo umenye ikigo ugomba kwigaho ndetse n'amanota yawe, ukoresha telefone cyangwa se ukinjira ku rubuga rwa REB arirwo www.reb.rw. Ubwo rero uwo munyeshuri niba yarakoze ikizamini iki cyiciro rusange, najye kuri urwo rubuga rwacu cyangwa se ashyire kode ye mu buryo bwa kwandika nka SMS, ubwo niba ari tronc commun cyangwa se olevo, ubwo yandika S3 agashyiraho noneho kode yakoreye ikizamini, akandika umubare 2018 akohereza kuri 489 akoresheje umurongo wa MTN. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa, ntabwo ari uburyo bw'amarisiti cyangwa se za forms twageze mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Hari rais noneho we yabazaga ati, mbese guhinduza ikigo biremewe bitewe n'uko ushobora kuba waroherejwe ku kigo gihenze nta bushobozi ufite?
Urakoze cyane. Guhinduza ikigo birashoboka ariko ku mpamvu zikomeye. Byumvikanaho noneho leta ivuga ati ibigo byose bigomba gufatwa kimwe, ntabwo umuntu agomba kuvuga ati iki kigo singishaka kubw'ibyo umwe kukinyoherezaho. Ariko impamvu zikomeye nk'izo nsobanurwa kandi turimo kwakira hirya no hino mu turere, ni nk'umubyeyi yo kubwira ati ngiye mfite umwana agira uburwayi ubu n'ubu, byaba byiza mutamujyanye kure yanjye akazajya yigataha cyangwa se kwiga hafi y'ahantu hari ibitaro kugira ngo azashobore gukurikiranwa. Kandi ibyo ngibyo nabo ntabwo bitubwira amagambo ngo byemerwe, abagomba kuba afite dosiye medikali igemekana. Ese muri make atari ikintu umuntu ahembeye ako kanya, ni ibintu mu by'ukuri bagomba kugaragara ko ari impamvu ikomeye, kandi natwe nk'abantu ibintu tuba tugomba kumva. kuri uwo munyeshuri waruvuze ati ibijyanye n'amafaranga ikigo cyaka ashobora kubera umubyeyi imbogamizi kohereza umwana we ku ishuri kugira ngo niba mwarakurikiye ibyatangajwe ejo na Minisiteri y'Uburezi ndetse hari n'itangazo ryasohowe babuza abayobozi b'iby'amashuri kuzamura amafaranga y'ishuri uko biboneye. Ubyukuri yari amaze kugaragara akajagari aho umuyobozi w'ikigo cy'ishuri yicara iwe mu biro cyangwa se agahamagara komite y'ababyeyi akayibwira ati ndifuza kutuzamura amafaranga ya nahaya atari ibintu byanyuzemo n'aba ababyeyi ngo ababyeyi bose babyemeze banarebe n'inyungu bifitiye uburezi bw'abana. Ibyo ngibyo mu by'ukuri bikaba byakoma mu nkokora y'amahirwe tuba twahaye abana mu burezi. Ndatanga urugero, izo mpapuro zohererezwa ababyeyi zari zimaze nko kumenyerwa cyane nka z'ababyeyi, hari nk'aho usanga umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yaravuze ati muzane amafaranga y'amapave, ndavuga amapave ni aya ngaya yifashishwa mu gusasa mu mbuga z'ahantu, ugasanga mu by'ukuri amapave ntabwo ari cyo kintu cyari kibangamiye imyigire n'imyigishirize. Hari n'aho none unasanga bacaga ababyeyi amafaranga yita ngo ni ay'uruzitiro, kandi ikigo uredi gisanzwe gifite na rwa ruzitiro. Andi mafaranga nayo kugurira umuyobozi w'ikigo cy'ishuri imodoka, kandi ukabona mu by'ukuri iyo modoka n'abahize mu myaka 16 bakomeje kuyigura kandi iyo modoka ntiragaragara, ukazibaza nayo mafaranga niba mu by'ukuri atarangiza mu mushuka y'ubuyobozi bw'ikigo cyangwa se hari n'ikindi koreshwa cyatindi cyari kigambiriwe. Nayo mpamvu rero Minisiteri y'Uburezi yavuze ati agomba gucika akajagari mu guca amafaranga ababyeyi ndetse no kureba yuko nayo mafaranga yemejwe abari mu nyungu z'ababyeyi, abari mu nyungu z'uburezi, kandi ko na mbere yuko atangira kwishyurwa yemezwa n'inama njyanama y'uturere kwereka urwego rureberera uburezi muri gahunda ndayo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage.
Nongere rwose mbashimire kuri ibisobanuro murimo wo kuduha. Nibutsa kandi ko Dr. Irene Ndayambaje uri umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ngira ngo tunyarukire ku mvuga nkoranyambaga kwavuze namwe murazifashisha cyane, noneho twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kuduhamagara bifuza kugira icyo babaza, ariko mbisabira none kuza kwegera telefone kuko haraho ijwi rigeraho rikaba ritoya ntitubase kumvikana neza. Reka rero twakire Jean Claude, uranyumva?
Ndabumva.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe utubwire naho uherereye niba bishoboka.
Merereye mu Bugesera.
Yego.
Mu murenge wa Rweru ni santere ya Mujwira.
Ariko hari urusaku rero inyuma yawe.
Ni ukuvuga ngo
ubanza ufite radiyo irimo kuvuga Jean Claude wayigabanya?
Nagiye kure yayo. None ikibazo cyanjye giteye gityo, hari ikibazo cy'abanyeshuri bakoze trocome n'ikizamini cya leta batigeze basohoka, kandi hari ibigambo bijya bivugwa ngo hari abarimu baba bakoteje. Ni nk'izo ingamba nka Minisiteri y'Uburezi mufite kuri abo bana, ese amanota yabo baramutse baje nko kuri rebo bayabona bimeze gute?
Uretse agusubize ubwo ubugumye hafi niyagira ikindi kibazo yifuza kubaza kubaze, ni mu musubize bwa Ndayambaje.
Murakoze cyane. Uwo Jean Claude uri Bugesera abajije ati se abo ngabo amanota yabo atasohotse, nibyo koko ku munyeshuri wagaragayeho gukopera cyangwa se gukopezwa amanota ye arafatirwa, ndetse ni ukuvuga ngo ntabwo abari mu bantu bemerewe gutambuka icyo cyiciro cy'amashuri, ukuyumvikana ko agomba kuzagaruka umwaka ukurikira akabazwa. Ariko nk'uko byagaragaye by'umwihariko muri uyu mwaka w'amashuri ya 2018 abanyeshuri abakopejwe cyangwa se n'abakopiye ahanini byagiye bituruka kuba babaga bahagarariye ibyo byumba by'ibizamini, akaba ari nayo mpamvu rero twanarenze kuvuga ngo abanyeshuri amanota yabo ntasohotse ahubwo noneho tugiye gukurikirana babariza. Urumva ko abanyeshuri bagizwe n'ingaruka nta mpamvu yo kugira ngo noneho babarize babe bahagarariye ibizamini muri bya byumba bo bagumye bitagendya cyangwa se babuze amahirwe abana bo gukomeza hanyuma bo ntibagire ingaruka zo mu rwego rw'akazi zibageraho. Niyo mpamvu amadosiye yabo barimo twashyikirije inzego zibishinzwe no kugira ngo n'uwo muco uceke burundu.
Bivuze ko bazakurikiza ikizamini ubutaha.
Nizo ngizo zabaye nkeya ariko nubwo zaba nkeya nazo ntabwo ari zo kwihanganira.
Jean Claude urasobanukiwe?
Mfite n'ikindi. nuvuga ngo hari ingorane y'ibitabo ugasanga nka karikirami irahindutse abanyeshuri bari kwiga nta bitabo kandi bakabazwa ku bintu badafitiye ibitabo icyo cyo nka minisiteri y'uburezi nize ingamba yaba iri gufata kugira ngo izaboneke noneho hari n'ukuntu yo gusanga nk'abantu bapfunyika amandazi imyunyu imiceri ugasanga bari gupfunyika mu bitabo se ni nk'izihe ngamba barimo bafata
gupfunyika mu bitabo urashaka kuvuga iki
bagasanga ibitabo babikozemo za amvirope bapfunyikamo ibiribwa
bacamo impapuro se
ugasanga mu mabutike amvirope bakoresha ni ibitabo by'abanyeshuri
cyo ni ikibazo gikomeye mbwana ndayambaza
mubaze ni izihe ngamba bari gufata kugira ngo uburezi bugire ireme
icyo nabanza kumusobanura ubu ngubu ni uko mu by'ukuri nk'uko biteganywa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge ntabwo hemewe ko umuntu yapfunyika ibiryo cyangwa se ibiribwa mu kintu kitizewe ufate rero urupapuro rwakoreshejwe cyangwa urw'igitabo birumvikana ko ntarwo ubwarwo icya mbere uba wangije umutungo w'uburezi ariko nawe bya bindi baba guhaye ntabwo bari mu kintu kizewe ikindi cya kabiri navuga ku bijyanye n'ibitabo byunganira integanyanyigisho nuko by'umwihariko muri integanyigisho ishingiye ku bushobozi yatangiye mu mashuri y'u Rwanda mu mwaka wa 2016 uyu nguyu navuga ko mu mwaka wa 2018 wari umwaka wo kureba ahigeze ishyirwa mu bikorwa cyane yuko abayikuriyemo bari bayimazemo imyaka itatu yatangiranye rero birumvikana uwayitangiranye mu mwaka wa mbere amashuri yisumbuye ubwo yarageze mu mwaka wa gatatu agomba kuyibazwaho zimwe mu mbogamizi zabayeho nk'uko nawe yazivuze ni uko hari ibitabo bimwe bitashoboye kubonekera ku gihe ariko ntabwo byabujije abari mu kwigisha bitewe n'uko iyi integanyigisho ishingiye ku bushobozi buriya ifite ibintu bitatu harimo ikijyanye n'ubumenyi byumvikana ko ubumenyi bwo ntabwo buba bwahindutse kubera ko tufashe nk'urugero mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza niba rimwe dutanijeho rimwe ari kabiri ni ukuvuga ngo ku rwego rw'ubumenyi nta gihindutse iyi integanyigisho ishingiye ku bushobozi ikintu yazanye cy'impinduka ni uburyo bwo kwigisha kugira ngo umunyeshuri abone skills cyangwa se competence cyangwa se ubumenyi ngiro ndetse binajyane n'icyo twita ubukesha cyangwa se values kuba rero hari ibitabo bitabonekeye ku gihe ntabwo byagombye kuba byarakomye mu nkokora ibijyanye n'imyigishirize cyangwa ishyirwa mu bikorwa by'integanyanyigisho cyane ko n'abarimu bahuguriwe uburyo bashakisha ibyo nakwita ubumenyi hirya no hino mu mavomo y'ubumenyi haba kuri internet ndetse no kwifashisha n'ibitabo byari bisanzwe mu mashuri gusa nkuko tubyemera natwe umunyeshuri yakagombye kuba afite igitabo cye nabwo se na mwarimu akagira igitabo cye ari nayo mpamvu mu rugendo rushya minisiteri y'uburezi yabonye ko bimwe mu bitabo kuba bitarabonekeye ku gihe byagiye bituruka yuko ibitabo byahendaga leta aho mu by'ukuri twakoreshaga abanditsi b'ibitabo abenshi ari n'abantu mvamahanga ugasanga ibiciro byabiri hejuru ubu ngubu ibitabo byose biri mu mashuri y'u Rwanda ni umutungo bwite wa REB byumvikane ko noneho byandikirwa mu gihugu bikandikwa na REB ndetse n'ubu ngubu tuvugana n'ibyo bitabo byose byarimo amashuri abanza n'ayisumbuye byagezwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku rubuga rwa REB byumvikane ko rero kubona no byarabonetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga utavuga ngo ntufite igitabo kubera ko icya gitabo n'ubundi n'ubwo mu buryo bw'ikoranabuhanga cya gitabo uragifite kandi na rya koranabuhanga ririmo rigenda risakara hirya no hino mu mashuri haba mu mashuri abanza hari gahunda ya mudasobwa kuri buri mwana ndetse n'amashuri yisumbuye tuyafitiye gahunda yita Smart Classroom tumaze kugeza amashuri arenga 711 ngo tuvugana
reka twakire noneho na Selemani Selemani urahagana he
mu Bugesera mu murenge wa Rwera
ikibazo cyawe
okay nago ndi buje kure y'ikibazo cya Corode arakoze cyane minisitiri w'uburezi ku busobanuro rushimishije bwiza kandi aduhaye ikibazo cyanjye kiragira gito
ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi
murakoze jewe ndangi nshoje national exam d'emiridiziwiti ariko sindi buge cyane y'ikibazo combination in RFK English Kinyarwanda French sindi buge kure ikibazo cya mugenzi wanjye Jean Claude nagira ngo ansobanurire ku kibazo kigira gito ubundi bajya guhindura iriya niyo karikiramo bari babitekereje sinzi uburyo nabyita nimba nabyita nko guhuzagurika
reka banza kubwire mbere yuko byita guhuzagurika kandi warumubajije icyo ba niba barabitekerejeho.
Yego, murakoze.
Yeye.
Arakoze cyane. Buriya integanyigisho nayita kare nk'ibere umwana ugomba konka kugira ngo akure. Integanyigisho rero mu byukuri niyo ibihatse ibyigwa byose kandi mu byukuri kugira ngo ikorwe hubakirwa kubyo igihugu kiba gishaka cyangwa se n'icyo igihugu kiba gishaka ko abayikurikira cyangwa se abayizemo bazaba byo. Twari tugeze ahantu rero mu byukuri abantu bavuga bati kuba umuntu yarize ntabwo bihagije, ahubwo agomba kuba anashoboye gushyira mu bikorwa ibyo yize. Muri make hakeneye ikintu bita kompetanse. Kuvuga rero yuko ari ibintu byo guhuzagurika ntabwo ariko byagenze, kubera yuko hari icyo nakwita surveys cyangwa se ubushakashatsi butandukanye bwari bwarakozwe bukerekana yuko ubushobozi bw'abarangiza ibyiciro by'amashuri atandukanye bukiri hasi kandi ubukungu bw'igihugu bugomba gushingira ku bumenyi. Aho rero niho havuye igitekerezo cyo kuvuga ngo tugomba kuva mu kitwaga knowledge based curriculum tukagana mu cyo twita competence based curriculum. Ni urugendo rero rwatangiwe kandi rugomba gukomeza kunozwa, kubera ko nkuko nabivuze integanyigisho iba ihatse ibindi byose, akaba ari nayo idufasha mu byukuri kugira ngo turere tunareme umunyarwanda dushaka mu minsi iri imbere. Ntabwo rero ari ibintu byahutiweho, ni ibintu byavuye mu makuru yizewe kandi n'abantu bari bamaze kwibonera ko abantu mu byukuri bagenda barangiza ukabona ibintu barabiza ariko kubishyira mu bikorwa ari ikibazo.
Yee, urakoze cyane. Reka twakire na Samuel. Samuel, turi kumwe?
Ndi hano mu Ruhango mu murenge wa Byimana.
Yego. Baza ikibazo cyawe.
Ese ko abana iyo bari mu ishuri batumva kimwe, nimba barafashe umwanzuro wo gusaranganya abanyeshuri bahakurikijwe ibigo bihari, n'umwana uzaba uvuye mu kigo kiri excellence akagenda gahura n'undi mwana wenda uvuye ahandi hantu hirya hariya wenda bafite inyigishirize ikiri hasi, ni gute umwarimu azagenda abatwara kugira ngo bagere ku rwego rumwe? Kuko hari igihe usanga umunyeshuri umwiyumva cyane agora abarimu, cyangwa bigatuma wa munyeshuri wumvaga cyane nawe asubira inyuma kugira ngo abashe kugendana na wa wundi wumva gahoro.
Yee, urakoze cyane Samuel. Niba ari icyo kibazo wari ufite cyonyine, ubwo twaha ijambo Bwana Ndayambaje akagusubiza. Hari ikindi wari ufite?
Urakoze cyane.
Reka abanze asubize nta kibazo.
Nagira ngo nshimire icyo gitekerezo atanze. Burya mu by'ukuri mwarimu iyo yigisha ntabwo yigisha igice kimwe cy'ishuri. No mu ishuri wakwita ko ryagiyemo abana babaye aba mbere, nk'uko n'ubundi wafata mu marushanwa asanzwe wenda yo kwiruka cyangwa se yo kunyonga igare nk'uko tuyamenyereye mu Rwanda. Iyo ufashe uwabaye wa mbere muri buri club ukabashyira hamwe n'ubundi bakajya muri kompetisiyo cyangwa mu irushanwa, byanga byakunda haboneka urabu wa mbere akaboneka n'urabu wa nyuma. Ibyo rero kuba mu buzima hari abantu baba bafite navuga ubumenyi bwo hejuru, ubuciriritse ndetse n'ubwo hasi cyangwa se buringaniye, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ahubwo noneho mu buryo bushya bwo kubaka icyo twakwita ngo inclusive society, aho abantu bose b'ibyiciro bitandukanye, abafite imbaraga, abafite ubushobozi buke, nk'uko n'ubundi bavuga ngo zubaka ngo society y'abakire gusa ngo nta mukene ushaka, oya, ibiciro byose by'abantu bigenda byuzuzanya. Ni nayo mpamvu no mu buryo bwo kwigisha buriya dufite uburezi budaheza, aho n'abafite ubumuga bwabo bw'ingingo bwabo mu mutwe ndetse n'ubundi bwose tubigishiriza hamwe. Ntabwo rero tuvuga ngo abana bafite ubumuga ngo bajye kwiga kwabo, no kugira ngo rero umwarimu ashobore kwigisha neza cyane cyane yuko n'abandi bazaba barangiza n'ubundi bakajya muri societe, kandi muri societe tubonamo ibyiciro by'abantu batandukanye bafite ubushobozi butandukanye. Ni na byiza yuko n'ibyo bintu dutangira kubyubaka hakiri kare, tukabyubaka mu bana bakabona yuko biganye n'abantu bafite ubushobozi butandukanye kandi ko bagiye bafashanya. Ni nabyo mu Cyongereza bita scaffolding, aho mu byukuri buriya umwana w'umuhanga iyo yigisha mugenzi we buriya binorohera wa wundi ufite intege nkeya kumva kurusha uko yakwigishwa na mwarimu. Kwigana rero abantu bafite icyo nakwita ubumenyi butandukanye birafasha cyane, cyane ko na wa wundi wita ko ashobora kuba afite intege nkeya hari ibindi ashobora yukuba yibonamo cyane kurusha. Natanga urugero, ushobora kuba umuhanga mu bibare akari byo bituma wenda muri rusange ugira amanota menshi, ariko byagera mu yandi masomo kandi nkenerwa mu buzima ugasanga hari undi ubikurusha. Avuga ibijyanye n'imivugo ugonera mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ushobora gusanga ibindi bijyanye no gushushanya, cyane cyane ko nabyo ubu ngubu twabonye n'ishuri ryihariye rirara izo talent cyane cyane izo wenda nk'umujyanye na sporo n'ubundi umwana abonye yuko abanyeshuri bavuye muri sport camp bakagaragaza impano zidasanzwe muri za sport nabo twabahaye amahirwe yo kujya mu mashuri azarereza impano. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuba muri societe abantu baba batari ku gipimo kimwe mu bintu runaka, ahubwo twebwe icyo dushyira imbere ni ukugira ngo abantu bose societe yose tuyizamurire icyarimwe kandi n'abantu bige kubana mu ntege nke cyangwa se n'ubushobozi butandukanye kuba bakiri hasi kurusha uko twarera societe irimo abantu bironda cyangwa bavangabanga bashoboye iki abandi bundi bajya.
Samuel ubanza arafite ikindi kibazo atari yabajeje. Samuel najya nguha akanya ukibaze vuba vuba hanyuma tubone kwakira abandi.
Ikindi kibazo nashaka kubaza, ese ni iki bateganyiriza n'amashuri yo mu byaro aho usanga atari umuriro w'amashanyarazi ugasanga abana barimo bariga wenda computer kandi bakayiga mu magambo, noneho bikazaba ngombwa ko bazayibazwa mu bigo muri pratique batarigeze babona umwanya wo kwiga? Ni iki wenda bateganyiriza n'aya mashuri?
Yee, urakoze cyane.
Arakoze kuri icyo kibazo cyiza abajije. Muri rwa rugendo navuze yuko amashuri yose tugiye kuyitaho kimwe, buriya tunageze n'ahantu no tugomba gukorana n'izindi nzego, kubera ko buriya iyo tuvuze minisiteri y'uburezi ari ibishinzwe, ariko n'izindi minisiteri navuga by'umwihariko nk'ishinzwe ibikorwa remezo, buriya niba hari gahunda yo gukwirakwiza umuriro hirya no hino cyangwa se gukwirakwiza amazi, ahantu hambere bahera buriya ni ku mashuri, ahantu hambere bahera ni ku mavuriro. Ubwo rero none amashuri yose agomba kwitabwaho kimwe, birumvikana yuko kandi byaranatangira na Minisiteri y'Uburezi yabiganiye n'izindi nzego ko ari amashuri nayo akeneye kugira ngo agezweho ibyo bikorwa remezo mu buryo bwihutirwa kugira ngo yose tuyazamurire icyarimwe. Turabizi ko ari amashuri ataragira umuriro, turabizi ko ari amashuri akeneye kwitabwaho, ariko nyine muri rwa rugendo twatangiye birumvikana yuko nayo tugiye kugira ngo yitabweho ahabwe ubushobozi kugira ngo nayo ashobore kuturera neza nk'uko tubyifuza.
Iyi twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ku cyemezo giherutse gufatwa na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda mu byerekeye gushyira abanyeshuri mu mashuri. Twakire na Samuel ku murongo wa telefone, uranyumva? Ni Pascal Mbabari. Samuel niwe tumaze kuvugana. Pascal
Karame.
Yee, wiriwe neza, urahagana hehe?
Niriwe neza, ndi Nyamasheke mu murenge wa Cyato.
Yee, ikibazo cyawe?
Ikibazo nge ndavuga kuri imashini computer batanze. Aho dusanga mu bigo by'amashuri byacu, natanga nk'urugero nk'ikigo bita Groupe Scolaire Institut Jean Bosco d'Oyonnax. Usanga mashini zarahageze ari nyinshi cyane n'umuriro urahari, ariko iyo turebye nk'abanyeshuri tuba tuhiga dusanga umunyeshuri ashobora kuhava nta kintu na kimwe azi kuri mashini.
Kubera iki?
Ku mashini mashini zirabikwa, wajya gusaba ati shaka kwiga computer wese nko mu gihe hari igisomo riba rirangiye akavuga ati nk'umunyeshuri ushaka kwihugura kubera leta yazanye mashini twigiraho nshaka kwihugura.
Ariko iyo mwiga ariko mamuzigiraho iyo murimo kwiga mamuzikoresha mu isomo?
Urabona hari amasaha yaragera imwe nkatwe dufata dufite amasaha abiri gusa mu cyumweru yo kwiga computer. Ariko hari igihe ureba ugasanga ya masaha abiri n'ubundi nimuyize niyo mugiye ugasanga n'ubundi wa mwari wakavuga ati ntago nge mu computer nduwakera ntago nigeze nyihugurirwaho cyane, hari n'ibyo muri kujya mumbaza ntashobora kubanza.
Urashaka kuvuga ko mutabona n'umwanya wo gukora pratique ngo mujye kuzikoresha ubwanyu?
Ibyo ntago bibaho. Ushobora kuharangiza rwose utaramenya akantu na kamwe kuri computer rwose, ugasanga umunyeshuri ntazi kwandika, ahubwo mwarimu ushobora no ashobora no kukubwira ngo ukore iki kintu cyakuyobera, ubundi ukabona aragututse ngo se ngo nkawe, kandi akagombye kukwereka uburyo ki byagenda nyine, ugasanga ibibazo biri kuzura aho ngaho, ugasanga umunyeshuri asohotse nta kantu amenye, kandi kuri iki gikoranabuhanga niryo riri ku mwanya wa mbere. None icya kabiri ndi kubaza nibijyanye n'amanota, niba batubwira igihe bazatangariza wese nk'abakoze ibizamini bya leta amanota agihe azasohokera, nayo abatronkome na turakome gusubira hasi amanota bashobora kuba barakatiyeho. Nibyo biri bebye ndi kubaza, ariko ku kijyanye na kamerita rwose turarengana cyane, ino turarengana cyane rwose.
Yereka ugagira icyo abikubwiraho rero, urakoze cyane Pascal.
Arakoze cyane Pascal, nagira ngo mpere wenda kuri ibyo bijyanye n'amanota yo gufatiraho. Uyu mwaka ntabwo twagiye mu byo kuvuga ngo amanota yo gufatiraho rwose, ibyo ni ibintu byari bisanzwe bikorwa mu myaka yashize, n'ibintu abantu bagomba kwibagirwa. Ntabwo abantu bigira amanota, abantu bigira kumenya, nicyo dushyira imbere, cyane ko buriya n'ikindi cyanashyizwe imbere cyane ni ukuvuga ngo ese ni gute abantu barangiza ibyiciro runaka bajya mu bindi bakagombye kwiyongera kurusha uko byari bimeze. Hari ikintu bita transition rate. Transition ni ukuvuga uko abantu bagenda barangiza primaire bajya muri tronc commun, bakava muri tronc commun bajya muri upper level cyangwa second cycle cyangwa A level. Wasangaga mu myaka yashize ugasanga ikigereranyo cy'abazamuka bajya muri ibyo byiciro ari gitoya, ariko mu by'ukuri bitewe n'uko uyu munsi Leta y'u Rwanda yashyize ingufu mu burezi ndetse n'ibyumba by'amashuri bigenda byubakwa, nta mpamvu yo kugira ngo tugire ibyumba bidafite abana babirimo. Ikindi rero namubwira ni uko
mbere y'uko mujya mu mbere y'uko mukomeza mumbabare simbace mu ijambo, ariko ahangaha muvuze ngo abantu bigira kumenya kandi ngo nta manota mufatiraho, umuntu mwamenya mute ko abizi kandi muta ntimukoresha amanota se mu gihe mumuhaye ikizamini ntimureba amanota agize kugira ngo azamuke ajye mu ave mu ishuri rimwe ajya mu cyiciro cyo hejuru?
Amanota birumvikana ko umunyeshuri aba yabagize, ariko icyo wenda abantu baramenyereye mu myaka yashize ni ukuvuga ngo bafatiye ku noti niri kugira ngo umuntu yimuke. Iyo practice rero ntabwo ari yo mu by'ukuri igenderewe, cyane ko nk'uko nabikubwiye turi muri competence based curriculum, aho none tugomba kureba icyo umuntu ashoboye cyangwa se twamufasha kugira ngo azakomeze gukora kurusha uko twavuga ngo yagize amanota yangaye. Burya mu by'ukuri inyuma y'amanota hari competence umuntu aba afite cyangwa se n'ibyo wamushaka kugira ngo mwubake. Ni n'uburyo kugira ngo rero tushake uburyo gutangira kubwira abantu bave muri ya myumvire nk'iyo hambere yo kuvuga wenda nk'uko wabyumvaga umuntu arangije kaminuza akaza avuga ati nzanye diplome y'ingiyi dore mfite amanota yangaya, kubw'ibyo nimuhite mu mpakazi nta n'ikizamini nkoze. Urazi ko ubu ngubu niyo waraburangije hehe niyo ufite diplome ya mbere n'ubundi mbere yo kwinjira mu kazi urabazwa. Ni ukugira ngo abantu batangire bumve yuko icyo dushaka kubaka muri iyi minsi ni competence kurusha uko wavuga ngo uyu nguyu afite amanota yangaya. Ikindi noneho nshaka kugira ngo nubake nshamikiye ku byo yaravuze, amanota y'abanyeshuri basohoza icyiciro cy'amashuri abanza ndetse n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yarasohotse, twayasohoye mu gihe gito gishoboka, cyane ko bwanabaye buriya ubwa mbere Minisiteri y'Uburezi cyangwa se Rwanda Education Board cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gisohoye amanota mu mwaka abanyeshuri bakoze n'ibizamini. Niba mwarakoze 2018 amanota agasohoka muri 2018. Hanyuma kandi n'ikindi mwari mumenyere yuko abanyeshuri bajya mu wa mbere w'amashuri yisumbuye cyangwa se umwaka wa kane w'amashuri yisumbuye batangira nyuma y'abandi banyeshuri, biturutse ko ahanini gusohora amanota yabo ndetse no kuzabereka amashuri bazigamo byabaga byarakerewe. Uyu mwaka rero twashoboye gukorana imbaraga ku buryo ejo bundi tariki ya 14 z'ukwa mbere 2019 ubwo abanyeshuri bazaba batangira umwaka w'amashuri wa 2019 n'abanyeshuri bajya mu wa mbere ndetse n'abajya mu mwaka wa kane bazatangira rimwe n'abandi bose. Ku bakoze rero ibizamini bisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ariyo senior 6 nabo ni abahumuriza, ababwira yuko n'amanota yabo nayo tuzayasohora mu gihe kitarambiranye, kandi n'ibindi biri amahire nuko na za diplome zabo tuzahita twihutira kuzikora nazo zikabageraho vuba bishoboka, cyane ko duhereye ku byo twakoze mu mwaka w'amashuri 2018 tugakora diplome bwa mbere mu Rwanda, uyu mwaka n'ubundi tuzazikorera mu Rwanda kandi none tuzakoresha igihe gitoya gishoboka kubera ko umwaka ushize bwa mbere tubikoze twakoresheje hafi amezi atandatu tunavanamo n'ibirarana byari maze hafi imyaka 10. Uyu mwaka rero birumvikana ko tuzakoresha igihe gitoya cyane ko umwaka ushize umva bwa ubwa mbere kandi tuvanamo n'ibirarana by'imyaka yashize, tushaka kugira ngo amanota yabonetse yasohora tuzihutire kugira ngo na za diplome zabo tuzikore, aho kugira ngo bazajye babona za tuho ndetse n'izindi mpapuro rimwe na rimwe bajyana ahantu ntibazakire bahe diplome zabo, abashaka gukomeza amashuri bakomeze hirya no hino ndetse n'abashaka kwinjira ku isoko ry'umurimo nabo babyinjiremo bene. Ngarutse ku kibazo kijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bijya mu mashuri, amashuri amwe ntabikoresha cyangwa ntabiha abana, avuga ko mu by'ukuri iyo ngiyo ni irresponsibility cyangwa se no ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri buba budaha agaciro ibikoresho tuba twabageneye, cyane ko muri iyi myaka aho dutangiriye urugendo rwa smart classroom by'ubwabyo tugiye kureba amafaranga leta imaze gushoramo miliyari zigera hafi kuri 21 ni amafaranga menshi, nta mpamvu rero zitakagombye kubyazwa umusaruro ngo zikoreshwe icyo zagenewe. Twebwe nk'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda twarabibonye natwe mu mashuri amwe n'amwe, ariko twanahise dufata umwanzuro yuko hejuru y'uko zira kompyuta zakwifashishwa mu kwigisha iryo somo rya ICT ko zigomba no kwifashishwa n'abandi barimo bigisha andi masomo. Ndatanga urugero, niba uri umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi, nta mpamvu yo kugenda ngo ugiye imbere y'abantu babwira amagambo, kandi hari ufite za kompyuta cyangwa za mudasobwa, ufite murandasi cyangwa internet, hari ibintu byinshi wabigisha abana babireba kurusha uko wazi imbere y'ishuri ukababwira, kurusha uko wabashushanyiriza ikarita utanazi gushushanya neza, kandi amakarita kuri internet arahari. Niba uri n'umwarimu wigisha ibijyanye n'ubutabire cyangwa se ubugenge, nta mpamvu yo kugenda gushushanya ngo ubereke ngo fenomene runaka unatangiye unayisobanura mu magambo mu buryo butaboneka cyangwa budafatika. Hari za demonstration ziba ziri kuri internet, nta mpamvu yo kugera rero ngo utigisha isomo ryabo ry'ubugenge cyangwa ry'ubutabire, ubu ndavuga physics cyangwa se chemistry, utifashishije zira computers. Niyo mpamvu twasabye amashuri kwashyiraho ingengabihe yerekana uko buri mwarimu yigisha isomo rye yifashishije ikoranabuhanga. Turatekereza ariko ibyo ngibyo umunsi byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi tugiye kujya tubigenzura mu magenzura akorwa mu mashuri. Ibwo ni uburyo bwo kugira ngo abana babone umwanya uhagije wo guhura na zera za mudasobwa, kurusha uko nk'uko uwo munyeshuri yabivuze bazibona amasaha abiri cyangwa isaha imwe mu cyumweru gusa.
Ye, ariko nkurikiza ibyo Pascal yavugaga, avuga nk'umwarimu ashobora kujya kubaza ikibazo akamwuka inabi, byasaga nk'aho n'uwo mwarimu asa nk'aho atazi uko iyo mashini bayikoresha. Ubwo kuko ikibazo ubundi cyagombye kuba ku imashini zidahari, none leta yarazibahaye ariko ntibabashe kuzibigishirizaho cyangwa ngo babahe uburyo bwo kugira ngo bazikoreshe. Uko rero nabyumvaga numva umwarimu ubwe nawe ashobora kuba atazi uko bayikoresha, bo barahugurwa mbere yo kugira ngo bajye gukoresha n'izo mashini.
Nibyo koko buriya amahugurwa abarimu bahabwa, barimo n'amahugurwa ku ikoranabuhanga, kandi n'abarimu uko bagenda barangiza, ndavuga barangiza muri iki gihe, nta mwarimu unyura mu ishuri ridafite ikoranabuhanga. Batanga urugero, niba uri umwarimu wize kaminuza, nta kaminuza itigisha ikoranabuhanga. Byumvikana ko nibura unarangije ukaza mu mwuga w'uburezi, nibura iby'ibanze ku ikoreshwa rya mudasobwa ububizi. Yewe n'amashuri yisumbuye mu kubiga inderabarezi, amashuri yacu inderabarezi ubungubu afite za mudasobwa. Gusa nk'uko abivuze, hashobora kuba hari abarezi badafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru, ariyo mpamvu iyo tuvuze ngo buri murezi wese niyerekane isomo azigisha muri iki cyumwe rifashije rya koranabuhanga, ni uburyo wo kugira ngo nawe agende yihugure, atavuga ngo ikiriya cyumba cyangwa ziriya mudasobwa ni z'umwarimu wa ICT cyangwa ikoranabuhanga gusa, avuga ati ngiye mwarimu w'amateka cyangwa se ngiye mwarimu w'ubumenyi bw'isi, biriya ntibindebe. Oya, buri murezi wese akamenya yuko nk'uko ategekwa, nk'uko asabwa kumenya ururimi yigishamo ibyo yigisha, ndavuga niba wigisha imibare ukaba wigisha mu Cyongereza ugomba kumenya cya Cyongereza, niba rero wigisha n'imibare ukaba ugomba kwifashisha ICT, na ICT ugomba kuyimenya. Mu yandi magambo, umwarimu wese nk'uko n'ubundi byatanzwe mu mabwiriza ya REB, abinjira mu mwuga w'uburezi bose bagomba gukora ikizamini cya computer n'ikizamini cy'Icyongereza byiyongera ku yandi masomo bagomba kubazwa, bagomba kuba baje kwigisha mu mwuga w'uburezi. Ibyo rero birasaba ko n'abarimu basanzwe bari muri teaching profession cyangwa se mu mwuga w'uburezi nabo tubasunika, tukanabashishikariza cyangwa se n'abandi biri ngombwa tukanabafasha kugira ngo bamenye cyangwa se bagire ubumenyi bwo hejuru mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, cyane yuko nk'uko twabisabye buri mwarimu wese icyo waba wigisha cyose ugomba kutwereka uburyo wifashisha rya koranabuhanga wigisha isomo ryawe.
Yee, reka noneho twibutse nanone ko ari Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, dukomeze ikiganiro twakira Emmanuel. Emmanuel, uranyumva?
Ndakumva.
Urahagana hehe?
Nere Kigali mu karere ka Kicukiro.
Yee, ikibazo.
Nari mfite ikibazo. Ibijyanye wenda nabyo byo guterura abana, kuvuga ngo ntabwo bagendeye ku munota, ngiye hari ikibazo maze kubona ko bigira ingaruka iyo umaze gukura cyane. Nk'urugero, nk'umuntu ukabona arangije segonderi ariko ukaba utabasha no nta rurimi yabasha no kuvuga, ari ikinyarwanda nta kizi, ari icyongereza nta kizi, yibaza si ngombwa se iryo reme ry'uburezi ryaba rifite ikibazo? Wongera hagaruka ku kibazo kivuga ngo mbese ari amashuri ya prive n'amashuri ya leta imfashanyigisho simi iki, cyangwa umuntu wo muri prive yiga arangije primaire avuga icyongereza kurusha urangije secondaire yarizwe muri leta ese biterwa n'iki
Emmanuel urakoze reka bwana ndayambaza gusubize
arakoze cyane wari nahera kuri aho ngavuga ati amashuri yigenga ndetse n'amashuri ya leta harimo itandukaniro muhaye nk'urugero nk'amashuri avuga yabaye aya mbere mu gihugu muri uyu mwaka w'amashuri 2018 muri tronc commun cyangwa se icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye amashuri ya mbere ni amashuri ya leta ahavuga rero kubijyanye n'uko amashuri ya privé ashobora kurusha amashuri ya leta byagaragaye mu mashuri amwe namwe mu kizamini cy'amashuri asoza amashuri yisumbuye P6 igituma rero haba rimwe na rimwe itandukaniro navuga yuko rishobora gushingira hanini mu muhate navuga abarezi bo mu mashuri yigenga ndetse n'abayobozi b'ayo mashuri bashyira mu by'ukuri mu kurengera icyo nakwita ishoramari riba ryarakozwe muri ibyo bigo ari nayo mpamvu buriya aya mashuri yose yaba aya leta ndetse n'aya mashuri yigenga tuba tubasaba kugira ngo bigiraneho tuba tubasaba kugira ngo bose bakore neza kandi bakore kimwe gusa nk'uko mubizi buriya amashuri ya privé abafite n'icyo nakwita imirongo runaka agenderaho ariyo mpamvu natwe tuba tubusaba kugira ngo iyo mirongo agenderaho wenda naba nk'utanga urugero iyo mirongo ishobora kuba wenda nk'umubare w'abanyeshuri ntarengwa amashuri agomba kwakira hari nk'ishuri ushobora gusangamo nk'abana navuga bavuga ati hano ntabwo twakira abana barenze 15 ariko twebwe mu mashuri ya leta cyangwa se nafashwa na leta cyangwa na leta kubwo amasezerano bipe nuko tuba tugomba gutanga uburenganzira tugaha amahirwe buri mwana kugira ngo aze mu ishuri ugasanga dushobora kugera ku bana 40 ndetse wenda na 46 na 50 uko rero buriya abana baba benshi imbere ya mwarimu birumvikana yuko mwarimu ntabwo abona iminota ihagije cyangwa umwanya uhagije wo gukurikirana buri mwana yewe no mu mashuri yigenga ari naho uzasanga banarenze n'umwarimu umwe mu ishuri ugasanga ishuri ririmo abarimu babiri ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo mu musaruro ugenda uboneka gusa nk'amashuri ya leta cyangwa twebwe nk'urwego rwa leta icyo dukora munsi ku wundi ni ukureba uburyo tugenda twongera byaba bya byumba by'amashuri yaba ndetse n'ababarezi nk'uyu mwaka wonyine wa 2019 twahawe abandi barimu biyongera ku bari basanzwe ni ukuvuga ngo barimu twari dusanganwe hiyongereho abarimu 3,302 byumvikane ko noneho rero uko abarimu biyongera ni nako buriya umubare w'abana babaga bari imbere ya mwarimu ugabanuka bigatuma rero cya kinyuranyo cyagaragaraga nubwo nacyo atari kinini nacyo tugenda tuvuga tuti nta tandukaniro ryakabayeho hagati y'amashuri ya privé ndetse na leta ahubwo mu by'ukuri aya mashuri yose akagenda yigiranaho anunganirana ari no mpamvu wenda nanavuga yuko uyu munsi tunavugana buriya n'amashuri ya privé afite byinshi abagomba kwirwarizamo kandi aya leta yo yabihawe ndatanga urugero buriyo dutanga ibitabo mu mashuri ntabwo amashuri ya privé abigurirwa na leta leta icyo tubafasha ni ukubabwira uburyo babibonamo cyangwa se naho babikura birumvikana ko amashuri ya privé rero buriya nayo aba yakoze ishoramari ryo ku rwego rwo hejuru iyo duhemba abarimu ntabwo duhemba abarimu mu mashuri ya privé aya privé birumvikana ko abayashinze cyangwa bene yo nibo bihembera so ibyo byose rero bishobora kuzana ikinyuranyo gusa ikiriho iyo tugereranije umusaruro uva mu burezi ntabwo twavuga yuko amashuri ya leta ari inyuma oya cyane ko buriya twebwe n'indi tandukaniro dufite n'ibindi bihugu ni uko umunyeshuri wize mu ishuri rya leta cyangwa se ishuri rya privé ku rwego rwa primaire abo bose bakora ikizamini cya leta kimwe kandi imibare myinshi y'abarangiza muri ya mashuri ya privé birangira bagiye mu mwaka wa mbere wisumbuye mu mashuri ya leta yewe niyo bageze no gukicyo rusange y'amashuri ya privé ndetse na ya leta bose bakora ikizamini cya leta tukabone rero umubare munini wundi n'undi tuvuka mu mashuri ya privé winjira mu mashuri ya leta buri amashuri ya privé navuga yuko atanafite nare n'abarenze 13% y'abandi banyeshuri bose mu gihugu byumvikane ko nubwo nabo badufasha ariko navuga yuko amashuri ya leta cyangwa safashwa na leta n'ubundi akiyoboye urwego rw'uburezi mu Rwanda mubijyanye rero wenda n'igindi imi yavugaga navuga yuko tugeze ahantu mu by'ukuri tugomba gushimangira yuko indimi zigishwa kandi zikigishwa neza kubera ko buriya ururimi ni umuyoboro w'ibyigwa icyo waba wiga cyose ubugomba kugira uburyo ukigezweho mwarimo akakigezaho ndetse nabo kwerekana yuko icyo kintu wakimenye barimo akikoresha ururimi waba wandika wabuvuga ngira ngo biri numwe hariko ku Rwanda ubu ngubu dukoresha indimi zihenze rumwe mu mashuri yacu waho ururimi rw'ikinyarwanda rwigishwamo kuva mu mashuri y'incuke ndetse no kugeza mu kiciro cya mbere cy'amashuri yabanza ndavuga P1 P2 ni P3 ni ikinyarwanda kiba kigishwa kikanigishwamo ariko nyuma yaho ururimi rw'igifaransa ururimi rw'icyongereza izo ndimi zirahari yewe no mashuri yisumbuye n'ururimi rw'icyongereza rwaraje indimi rero mu byukuri tuzirikana yuko nkuko navuze ko ari umuyoboro w'ibyigwa n'ibyigishwa ariko runafasha uruzi kubashobora mu byukuri kurenga imipaka kubashobora kuba yashabika kuba yashobora mu byukuri guhahirana ndetse no kugenda mworoheye muri isi ariyo mpamvu tubishyiramo imbaraga zishoboka ku burezi bwacu
Emmanuel wari utubwiye ko hari akandi kabazo ariko Bwana Ndayambaje yagusobanuriye ku buryo burambuye ndibaza niba icyo kibazo cyawe cyaba cyashubijwe cyangwa niba waba ukigifite uko kibazo
nagira ngo mubaze ko aravuze ngo ntabwo ubu bari gufatira ku manota ngo wafatira ku bumenyi kandi nkaba ngi ejo gushize narongeshe ko hari abakozi bari bakoraga mu karere ngo badafite amanota ahagije kuba bakora ku kazi kandi nyamara bafite ubwo bushobozi ese ubwo urumva aho ngabo abo bakozi batabarenganyije kandi biturika kuri ibyo
bakora mu karere kandi yatubwiraga ko kugira ngo ubone akazi ubanza no gukora ikizamini
nyine urumva ko uwakoze ikizamini ariko ngo ntabwo ufite amanota abashije kuba wakora ako kazi kandi ubishoboye ikizamini wagitsinze
aho wenda sinza ku karere akari ko wenda nta nubwo tunashinzwe ntibijyanye na local government ubwo wenda kubera ko atari mu mashuri ibyo ntacyo nabibitangaza
bashobora kuba bafite uburyo babashingiraho nabo Emmanuel urakoze reka twakire na Theogene Theogene wowe uri n'umurezi ndumva turi bukwigireho byinshi urahagana hehe yego
ndo murezi mu gatandatu
yego
filime none niba nawe ko bavanga ntabwo bazajya bafatira kuwagize amanota menshi kandi nkaba nabona najyaga mbona abana bimeze nk'aho ari motivasiyo ari ishema bajyaga biga baharanira kuba batsindira ku manota ari
hejuru
nawe wagiye hirya kujya muri boarding kugira amanota menshi akaba ari motivasiyo ubwo ntiyazabaho gucika intege akumva ko ayo ashobora kugira yose bashobora kumwohereza ku kigo runaka ese ubwo ntibizatuma ababyeyi bamwe na bamwe batazabasha kugira guhindura imyumvire bazayobora abana babo mu maprive kubera ko azavuga ati umwana wanjye yatsindiye ku manota menshi none bamukizera ntishimiye nihe motivasiyo bashobora kuzashyiraho kugira ngo umwana noneho yige agize ashishikaye
Theogene urakoze ndumva ikibazo cyawe koko ni ikibazo cy'umurezi
cyane icyo kibazo cye nacyumvise icyo namubwira ni uko motivasiyo cyangwa se gushishikara mu myigire bitagombye gushingira kuvuga ngo ndashaka kwiga ngo nzajye kwiga mu ishuri runaka wakagombye ahubwo kugira umuhate wo kwiga kugira ngo uzashobore kugira icyo wigezaho uzashobore kukigezaho umuryango wawe n'igihugu cyawe icyo nicyo twabwira abantu uko bagomba gushyira imbere binaganisha kuri cya kinini navuze umuntu kuvuga ko yize mu ishuri runaka ntabwo aribyo bizaguhesha akazi ntabwo aribyo bizatuma ku isoko ry'umurimo kubonamo nk'umuntu w'igitangaza ahubwo kizaguhesha akazi cyangwa kizatuma kubona nk'igitangaza nicyo uzaba ushoboye gukora ya motivasiyo rero dushaka ni ukugira ngo mu by'ukuri itubakira kuvuga ngo ndashaka iri shuri igira kumenya hanyuma rero kuvuga yuko mu by'ukuri hakiri ikibazo cy'imyumvire ibyo byo ni ukuri urumva ko ni n'igikorwa kitaranamenyerwa ni ubwa mbere kibaye wumva ko ni ibintu bigomba gusobanurwa abantu bakabyumva buri ikintu cyose kije ari gishya abantu bose babanza kukikanga ariko icyo twemera kandi tuzakomeza gukora nuko aba bana tujyanye muri aya mashuri yaba wa munyeshuri watsinze biringaniye akajya muri rya shuri ryari rimenyereye kwakira abanyeshuri b'abahanga cyangwa se abambere yaba na wa munyeshuri w'umuhanga wagiye muri rya shuri bitarubaka izina cyane abo bose icyo tubemera ni uko tuzabaherekeza mu rugendo twakoze umwaka washize wa 2018 urazi ko minisiteri y'uburezi nibwo bishimikiyeho twakoze na kwita ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi mu kwezi kwa kabiri kwa gatanu kwa cyenda aho na ba ministri ubwabo bajyaga mu mashuri. Ubu rero noneho bizarenga kujya kureba ibijyanye nuko inyubako z'amashuri zimeze n'ibikoresho. Murazi ko hari n'amashuri buriya abantu bafataga nk'ibitangaza, twasanze iyo winjiragamo imbere ugasanga afite ibibazo bikomeye, hari nayo twafunze ariko nyuma tukaza kuza kuyafungura amaze kwisubiraho. Ni ukugira ngo rero n'abantu bivane mu mitwe ibyo kuvuga ngo ishuri runaka gusa iri ku izina ariko mo imbere mu mikorere ugasanga iryo shuri rwose riri inyuma ya yayandi ahubwo abantu bataramenyera. Ubugenzuzi tugiye kuzakora mu mwaka wa 2019 noneho ni ubwinjira mu ishuri imbere. Burumvikana ko wa mwana twuherere mu ishuri turashaka kugira ngo tuberere uburyo mwarimu yigisha. Mwarimu se yateguye, mwarimu yatanze imikoro, mwarimu yayikosoye. Abana rero bose tugiye gushyira muri amashuri be kugira impungenge. Aminisiteri y'uburezi n'ibigo bishamikiyeho tuzabaherekeza kandi n'inzego dukorana, ndavuga ko government, ndavuga uturere, abashinzwe uburezi aho kuturere ndetse n'imirenge bazakurikirana umunsi ku wundi imyigire y'aba bana. Batagira impungenge rero baba bana twoherejemo cyangwa se ababyeyi bagombo yuko tubajugunye. Oya, ishuri ryose tukujyanyemo ni ishuri ryo mu Rwanda, amashuri yose arakurikiranwa ndetse by'umwihariko na accountability cyangwa se kubazwa ku bayobozi by'amashuri igiye kuzamuka bitewe nuko umuyobozi w'ikigo cy'amashuri nitukohereza abana tuzi ko batsinze neza tukazasanga barasubiye inyuma. Wowe muyobozi w'ikigo cy'amashuri, wowe murezi muri icyo kigo uzabibazwa. Nuko kugira ngo abantu bose bumve yuko uyu mwitozo mushya ugamije kugira ngo buri wese akore uruhare rwe, tuzamure abana b'Abanyarwanda kimwe, tubafashe kimwe kugira ngo n'umusaruro twiteze ku gihugu aho dushaka kubaka igihugu gishingiye ku bumenyi bw'abaturage, iyo ndoto dufite tuzayigereho twese kandi dufatanije.
Ni murakoze kubahumuriza. Hagomba kuba hari ababyeyi bibaza ibibazo byinshi cyane ku byerekeranye n'ubwo buryo bushya, kandi koko nk'uko mwabivugaga imihini mishyitera mabavu kandi ikintu gishya buryo kimenyerwa bifasha akanya, ariko kuko muzajya mubaba hafi nk'uko uvuze uti tuzabaherekeza, ndumva bishobora kubarema agatima ntibashobora kuba babitabaza igihe cyose babakeneye. Twakire na Fabrice.
Yego,
mwiriwe neza. Urahagana hehe?
Hano mu Rwanda i Kigali.
Ye, ikibazo.
Murakoze, ariko mwabanza mukanyibutsa izina ry'uwo muyobozi w'uburezi.
Ni Dr. Irene Ndayambaje.
Ndayambaje.
Ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda.
Murakoze, mbanje kumusuhuza kandi nishimiye iki kiganiro mwatanze.
Murakoze.
Iki kiganiro cyadushimishije, ariko mu by'ukuri hari icyo ntabwo ndivuga kujyanye n'uburezi, ariko biraza bisa n'ibisa.
None ko turimo kuvuga ku bijyanye n'uburezi rero,
birasa ariko harimo akantu gatandukanye mu gato nk'uko mwabibonye nk'uko nabibandikiye nicyo ngira ngo mwibarize. Mu by'ukuri nagira ngo mubaze ese bashingira kuki batanga ibigo ubuzima gatozi bw'ibigo kugira ngo byitwe ibigo by'amashuri mu byaza ibigo by'imyuga, mu gihe ibigo by'imfubyi byafashwe bigahinduka ibigo by'imyuga by'amashuri, kandi nyamara imfubyi zitarabashe kugira kwerekwa aho zigomba kuba, kandi imfubyi zikaba ziriho zandagaye, kandi icyo kigo cyaragombaga gufasha izo mfubyi, none kikaba cyahindutse ikigo cy'imyuga. Uyu munsi kikaba ari ikigo cy'imyuga kandi abana bandagaye.
Aho icyo ntitwari kuzakivuga mu bindi biganiro, reka muho mwanya
ngo ngafite cyenda mu bindi biganiro, ariko icyo navugaho nuko muri rusange gahunda zihari nuko abana barererwa mu miryango kurusha uko barererwa mu bigo. Ikindi ndwena nakivugaho nuko kugira ngo ishuri ribe ishuri ry'imyuga cyangwa se ry'ubumenyingiro, hari ikigo kibishinzwe, ni ikigo cyitwa Workforce Development Authority cyitwa WDA. Ubwo rero nicyo kigena mu by'ukuri icyo twakwita ngo ni accreditation. Ubwo wenda niba ngombwa mukoze ibindi biganiro, niyo ngingo nayo mwazayinjiramo ibijyanye n'imikorere y'amashuri y'ubumenyingiro uko yemererwa ndetse n'ibigenderwaho.
Fabrice, ubwo ni ukuzareba ubundi ikiganiro cyihariye tukareba uko twaganira kuri iki kibazo cyawe cy'ibigo by'imfubyi n'amashuri y'imyuga. Urakoze cyane. Twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho turimo kugaruka ku byerekeranye no gushyira abana mu mashuri. Bwana Ndayambaje, ngarutse gato inyuma, nk'umwana sinzi ukuntu ikibazo cyo gushyira abana mu mashuri mu buryo uko byahindutse, sinzi uko ababyeyi baba barabyakiriye cyangwa se niba mwarabanje kubijyamo inama. Ndibwira ko harimo abakibyibazaho byinshi cyane, ahana babaza nk'umwana uzaba agiye kwiga kure y'iwabo, azaba afite uburyo bwo gucumbikirwa cyangwa se no mu byo muzashingiraho, muzareba akarere umwana akomokamo n'urugendo ashobora gukora kugira ngo umwana uvuye mu majyaruguru ajya mu majyepfo cyangwa se mu burengerazuba ajya mu burasirazuba. Ibyo byo hari icyo mubireberaho mu buryo bwo gutanga imyanya mu mashuri?
Ibyo turabireba cyane, kubera ko nk'uko nabivuze ya ngingo ya gatatu cyangwa ya nkingi ya gatatu yo kureba ahantu hari imyanya, buriya iyo umwana tugomba kumujyana mu ishuri, turi ikintu bita proximity, nacyo turakireba cyane cyane iyo atari ishuri aho abana biga bacumbikirwa. Iyo rero mu by'ukuri ari ishuri abana biga bacumbikirwa, aha ariho hose buryo umwana tumujyanayo. Ariko niba ari rya shuri abana biga bataha, aho ngaho tubyitaho cyane, tukareba ko umwana bitewe n'ishuri avuyemo, bitewe n'ishuri kuba riri hafi y'iwabo, kubera kubura tuba dufite imyirondoro yabo ya yindi bujuje mu gihe buzuzaga amakuru bitegura gukora ibizamini bya leta. Icyo ni ikintu tureba cyane, kugira ngo mu by'ukuri udafata umwana wo mu karere ngo umujyane mu kandi karere katarake, hanyuma ejo mu gitondo wa mugane ubuzima bw'ishuri bunanire bitewe n'uko arimo kugorwa no gushaka icumbi, ari kwitekera se cyangwa se yanabuze n'aho aryama, cyangwa se hari n'ibindi bibazo ashobora kugira burya, cyane ko waba agomba kurerwa cyangwa gukurikiranwa. Buriya umwana aramutse agiye ahantu kure nta buryo bwihariye bwo kugira ngo azabeho, nabwo bishobora kuvura kumuviramo ibindi bibazo, byaba ibyo kuba yararurwa n'abandi bantu cyangwa se no kuba yahohoterwa. Ibyo byose rero kuba dushinzwe uburezi, uburezi bwa ni ikintu cyagutse, ibyo byose tuba twabirebyeho. Yumvikane neza yuko rwose abana bajyanwa mu mashuri ya kure y'iwabo ni abana bagiye muri amashuri bazigamo bacumbikirwa, hanyuma abaziga mu mashuri aho bagomba kwiga bataha birumvikana ko bashyirwa mu mashuri hafi y'iwabo.
Hanyuma se ababyeyi muganira nabo nk'izo ngendo mwakoraga mu mashuri, ababyeyi cyangwa se tuvuge duhereye nko ku babyeyi, hanyuma mukaza kutubwira nuko n'abarimu babyakiriye muri make yako turi hafi tugana ku musozo.
Icyo navuga nuko ababyeyi barimo ibyiciro bibiri, ariko cyiza nk'uko nagiye mbyumva mu biganiro bitandukanye ndetse na za komantari wenda bagiye bandika muri social media cyangwa se ku zindi mbuga, usanga mu by'ukuri ababyeyi barabyishimiye bakavuga bati wa mugani byari bigeze igihe yuko ibigo byose bifatwa kimwe, abana bose bagahabwa amahirwe amwe ku burezi, kurusha uko abantu bakomeza kugera mu mitwe ibigo byo kuvanga ingi ni bya excellence, ibindi bakavuga ati n'ibyo na second hand. Mu by'ukuri ngo ni kategori ya kabiri cyangwa se n'ahantu umuntu ajya yabuze ahandi ajya. Aravuze bati ibi ngibi rero ni ibintu byo kwishimirwa, cyane ko buriya uburezi ni ikintu gikomeye cyane. Niba sosiyete yacu ntawe ikumira, niba sosiyete yacu ntawe iheza, ni gute noneho twagera mu mashuri nayo tukayashyiramo ibice? Ikindi gice ndi kuvuga ni cy'ababyeyi bavuga bagifite ingingimira akibara, ariko si ibyo bintu. Ibyo bintu ni uko wa mugani bitaramenyerwa, ariko ntekereza yuko nabo bazabona ibyiza byabyo, ntekereza ko bazabona umusaruro wabyo. Ku ruhande rw'abarezi abo twashoboye kuganira kugeza ubu baravuga bati urana umukoro ukomeye kuri twebwe. Abo nashoboye kuganira nabo by'umwihariko mu mashuri ya yandi yaramenyerewe barakubwira ati bari abana se tuzabagenza gute, ndavuga by'umwihariko b'abana wenda batsinze ku kigero kiringaniye, urumva ko yaramenyereye kwigisha rya shuri ry'abana bafata mu buryo bwihuse, noneho ubu ngubu tumuhaye n'abandi bana, navuga bisamusaba gutegura, bizasaba gushyiraho uburyo bwihariye bwo kubakurikirana kugira ngo nabo bazamure. Birumvikana ko n'umukoro tubahaye, ariko icyo tugomba kumenya ni uko iyo urera n'umubyeyi mu rugo buriya niyo waba ufite abana bane batanu bose ntabwo ariko waba ufite ubushobozi bumwe. Ubwo rero ntabwo ugira umwana ukavuga uti uyu nguyu niwe mwana nzashyira ku ibere cyangwa se n'uyu mwana nzakurikirana gusa abandi bo nta kigenda. Boya iyo uri umubyeyi nka leta mu by'ukuri abana bose ugomba kubareberera kimwe. Ku ruhande rw'abana birumvikana abana nabo bamwe ntibaramenyera bakanavuga bati kiriya kigo hari mu njyanye ni kure simpazi, ariko mu Rwanda nta hantu umuntu agenda ngo arara atahageze. Icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri aho bagiye bagenda bahishimiye, kandi nk'uko nabivuze tuzabaherekeza muri urugendo amashuri arimo yose na amashuri y'u Rwanda na amashuri ya leta nakorana na leta kugwa amasezerano tuzabarebera umunsi kuwundi.
Murakoze cyane rwose Dr. Irene Ndayambaje, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Nshimiye kandi n'abagize uruhare muri kiganiro bose, abaduhamagaye na ba engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly Nashwan na Geoffrey Mutagoma wakiriye amatelefone yanyu. Mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.
Dushimire mugenzi wacu Eugenia Mukankusi aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga.